ndotiwe usungunuka usungunuka kamdotiwe usungunuka usungunuka
ndina nena usikondewe kaiwe kunena ndina nena ukondeza mzako monga iwe mwini
nali nachocholinga popele kaine la mulolotelo Tawi ndizo iba Zindikira ichi Tamanga na umoyo wako Ndine nakulenga Ndikonza soine Kukusama lira iwe Ndine nakulenga Ndikonza soine Kukuchengetera iwe Kando tiwe
Sasa iwe Kumbuka chimozi Ndinazungulira Moyo wako seine Manta otaleka Zomwisfuna moyo Sunga kwanilite iwe Kwilitape mpero Ilo ndilo chida Jomwe iwe unga sunge Kamdotiwe